You're with SBS Radio.
Waxaa doonayay in loo soo gacan geliyo dalka Bahrain, waxaana lagu xiray dalka Thailand. Laakiin dadka qaar ayaa aaminsan in xarig Mr. Al-Arabi uusan suuro galin haddii Australia aysan ku lug lahayn. Nick Mitchum, oo ah senator ka tirsan xisbiga Greenka, ayaa qaba in loo baahan yahay in laga jawaabo su'aalo la xariira lugta Australia ama doorka Australia ay ku lahayd.
Australian security authorities effectively dobbed Hakim into the Thai government.
Hay'adaha amaanka Australia iyaga u sheegay oo u gacan geliyay Hakim dawladda Thailand oo ah dawlad leh nidaamka ama shuruucda dadka dilka lagu fuliyo ama death penaltyga. Australia ayaa u sheegtay in wiilkan cayaartoyga ah uu imanayo magaalada Bangkok kadib markii booliska caalamiga ama Interpol loo soo gaabiyay ay soo saareen waxa loo yaqaan calaamada guduudan ama digniinta guduudan oo ah mid lagu dalbanayo in waddankii qofkaasi arka uu qabto oo xiro, balse Interpol kadib ayay garowsatay in wiilkan uu yahay qaxooti. Laakiin marka ay arrintaas ogaadeen, waxay ahayd mar xero iyo fandaal ay kala dhaceen. Penny Wong, oo ah senatorad Labour, ayaa sheegtay in loo baahan yahay in dib u eegid lagu sameeyo nidaamka booliska caalamiga ee digniinta guduudan iyo waliba sida Australia dhacdadan ay uga jawaabtay.
We do need to consider whether or not the automated Interpol red notice system is fit for purpose, particularly.
Waxaan u baahanahay inaan ka fakarno in nidaamkan digniinta guduudana oo sida automatica u shaqeeya in hawshi loogu talagalay uu qabanayo, gaar ahaan markay noqoto dadka loo aqoonsaday qaxootiga. Interpol ayaa ah hay'adda booliska adduunka ugu weyn, waxaana xubna ka ah 194 dal oo soo saari kara digniinta guduudan oo ay ku dalbanayaan in lagaga caawiyo helidda, xiridda iyo u soo gacangelinta shaqsiga ay doonayaan. Tirada digniinaha guduudan ayaa sanad walba kordhaysay iyadoo 2011 ahayd 1,014 sanadkaas, balse 2017 gaartay 13,000 oo digniino ah. Professor Guy Goodwin Gill wuxuu ka tirsan yahay Jaamacadda New South Wales wuxuuna ku takhasusay shuruucda qaxootiga. Wuxuu u sababeeyay kororka digniinaha guduudan aasaaska nidaam la soo rogay 2009 oo ah mid online ah si otomaatigana u shaqeeya, kaasoo fududeeyay habraaca nidaamkan laakiin wadada u furay in si khalada loo isticmaalo.
It's become much more electronic and therefore there's much less apparent need for vetting. So it's reasonable to assume that within that spike there's also.
Wuxuu noqday mid electronic ah, marka ma jirto cid si fiican u baarta ama u fiirisa ka hor inta aan digniinta la dirin. Sababtaas ayaanan isleeyahay weeye waxa keenay kororka. Waxaa kaloo batay digniinaha siyaasaddu ka dambayso. Eileen Pearson, oo ka tirsan Human Rights Watch oo ah hay'ad xuquuqda bini'aadamka u dooda, ayaa sheegtay in Thailand ay taariikh u leedahay inay dad qaxootiga ku celiso dalalkii ay ka soo carareen. Waxay tusaale u soo qaadatay case 100 muslimiinta Uyghurka loo yaqaano oo ah dad laga tiro badan yahay oo China lagu cadaadiyo, ay Thailand dib ugu celisay China.
I think there needs to be more scrutiny of the processes where, you know, Australian agencies, as in this case.
Waxay ila tahay inay jirto baahi loo qabo in la sii baaro nidaamka hay'adaha Australia ee sida case-kan ay sida cad la shaqeeyeen macluumaadka si khalad ugu direen dal shisheeye oo gaar ahaan leh taariikh xun oo xuquuqul bini'aadanka ah. Nick Mitchum, oo ah senator Greenka, ayaa u barbardhigay case-kan Key Bali 9 ee 2005, markaas oo Indonesia ay xirtay 9 qof oo Australiana oo qorsheynayay inay maandooriyo ka soo dhoofiyaan dalkaasi. Waxayse Indonesia xireen markii booliska federaalka Australia uu u sheegay Indonesia hawsha dadkaasi ay wadeen. Labadii nin ee qorshahan maandooriyaha lagu soo dhoofinayo hoggaaminayay ayaa lagu xukumay dil, waxaana la toogtay 2015. Senator Mitchum ayaa sheegay in nidaamkan loo baahan yahay in dib u eegid lagu sameeyo.
We don't want Australian citizens or people to whom Australia owes a duty of care put through that.
Ma doonayno in muwaadiniin Australiana oo Australia mas'uuliyaddu ka saaran tahay ay sidan oo kale ku dhacdo. Waa inaannu ka taxadarno qaabka aan macluumaadka sirdoon ula wadaagno waddamada shisheeye. gaar ahaan kuwa leh sharci dadka lagu dilo ama lagu toogto, waa inaannu nidaam intaa ka adag leenahay. Booliska Federaalka Australia ayaa diiday inay ka hadlaan kayska Hakim Al-Arabi. Senator Mikam ayaa ku baaqaya in arintani laga sameeyo dhageysi ka dhaca aqalka sanadka si loo hubiyo in dhacdo tan lamida aysan mar dambe dhicin.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.